ila mulahamu abadan. Mindor sima
hamma
senzenina 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 lozinyam kam choram kam tuka kare senzenina akatunga kaya udare senzenina kensa mzimu hama tukei senzenina mutukei senzenina senzenina kensa mzimu akatunga kaya netipye watimu watindi yam amsi kensa mzimu akatunga kaya netipye watimu sago kati kensa mzimu akatunga kaya netipye watimu watindi yam amsi kensa mzimu akatunga kaya netipye watimu tamira shwana kawuyo wawuyo netundu msere umbashika ukuti ya sanze shiwewe mshoriwa Teki pari warki wana teria Mube isa msoni msoro wanga keriwa Kotele ande tipangwa ngandi pisa tine Nanzwane nyota ndekupi kwa nguana tine Kapagu sango ria ria Sango, sango Kensa mzimu Akatunga kawya netipye watimu Watindi yamu Amsi kensa mzimu Akatunga kawya netipye watimu Sago kati kensa mzimu Akatunga kawya netipye watimu Watindi yamu Amsi kensa mzimu Akatunga kawya netipye watimu Senzenina 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 Lozilia mga mchora mga mutuka kare Senzenina Akatunga kawya udare Senzenina Kensa mzimu Ama tukei Senzenina, mutukei, senzenina, senzenina. Kensa mzimu, akatunga kawya netipye watimu. Watindi yamu, amsi kensa mzimu, akatunga kawya netipye watimu. Sago kati kensa mzimu, akatunga kawya netipye watimu. Watindi yamu, amsi kensa mzimu, akatunga kawya netipye watimu.
Hamlex Music.